safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrea ayaa cambaareeyay weeraradii todobaadkii hore ay kooxda Al-Shabaab ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo markaasi rayd ahaa iyo xubno kale oo xildhibaan ay ku jireen. Safiirka uu wareysiisiiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in ujeedada weeraradan ay tahay in Soomaaliya ay ka hor istaagaan dib u soo kabsashada. Wareysigan Odero ayaa safiirku waxa uu sidoo kale kaga hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha doorashada, iyo muuqata Mareykanka ee midnimada Soomaaliya. Wareysigan oo qaaday Falastiin Axmed Imaan ayaa waxa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muqdisho iyo Beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen. Sideed u aragtaa weeraradan?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy. They're stopping the revival of Somalia.
Sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaareynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. Waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. Waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah, waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. Waa danta dadka Mareykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guuleysata. Dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guuleysta iyo Geeska Afrika oo guuleysta, taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. Ficilladan gacan ku dhiglinimada ah ee daaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa.
Prevents achievement of that full revival.
Weerarka garoonka yay Al-Shabaab tilmaamaysanayeen?
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate, and later in the day there were mortars fired.
Waa inaad iyaga weydiisaa. Waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. Goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaraddeenna, sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha Qaramada Midoobay. Waxay ku dhacday qaybta Qaramada Midoobay, waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah. Qaar waxay ku dhaceen badda. Waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen, laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Marina agteeda. Sida badan dadka ma kala soocaan, waa dabeecadooda, waa gacan ku dhiglayaal.
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the Marina Gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon-ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaanaa goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ahse ma jirtaan?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to...
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas-uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas-uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa iyo hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado, waxaan annaga dhinaca iyaga soo jeedin doonaa in ay mas-uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dowladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense. Have very experienced and highly capable
waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Maraykanka oo soo marinaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibraddoodu aad u sarreyso, sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la samaynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal militari oo keliya, waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors, so it's not purely a military effort. We are looking at all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring greater protection and greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
ilaa doorashada haddaan u leexano waxaa ilaa haatan la doortay ilaa 900 oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the seat, the federal election implementation, they announced that the swearing in of the newly elected
waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April, taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geedisocodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la daariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin, ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Somalia to manage the electoral process is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 27 ee la soo dhaafay. Waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Afrika, Molly Fee, oo u sheegtay in siyaasadda Maraykanku ay tahay siyaasadda Soomaaliya oo hal ah, single Somalia policy. Ma qeexi kartaa siyaasaddan?
Yes, I'll share with you that I was born in 1961. And that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916, siyaasadaasina waxay dhalatay 1916. Siyaasadaasi way iga da'weyn tahay, aniguna ma ahi qof da'ya. Waxa weeye in dowladda Maraykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madax bannaan, dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah, waxay ila tahay inay fududdahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu uu u yaallo dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasadda yadu.
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia. And that's what our policy is.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew oo u warramayey wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan, waxaana waraysigaasi inoo soo koobayey wariyaasheenna Xuseen Bare Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, waraysigan oo dhammaystiran waxaad kaga goban karaysaan bogga v o a somali.com.